Ungadala bafana nenzama ubona isindle uzungathi ndiyasangana uzungangeni kusixoloxolo ubanje ipapalaza ithethe inyani mntanam uzungathi ndiluhlaza le nto ndisho kuwe uyazani ibhutanga ingxaki obhekene nayo sazifika ndaqulanga yemntanam yemntanam welulekamve liqakasi yebafana bam izelelingeni mthi ngizobuya lapho ngikhona ngizohamba ndize ngifike mntanam uyisibusiso kimi uzohlela nekhaya lakimi impumelelo nabafana namanzi nabarafeli kube ngumzakela ekhaya emphakathini azobe umuhle kanjani njalo isipili wemntana wakho ungazimameli somi thetha nam nomama wakho umntanam unomoya phansi ndibonga uthixo nabaphansi ithetha ngentombi encuma sukusukusatatomkhulu madwala lizintu yode amabupha kho azofeze like your father cause naye wakheleza kwibanga lesumabuya nebhotela lebemiqobo emdlelweni bemvalela umunenkinga kumele ukhulume nami ndiyakuthembisa uzabalula le ntubheku isazohlula sabamdala usazokhula usazolifeze ngesiphuku samela wena mntwanam that is why your dad is so fool bemane bemthuka nesithi kani mfuni kuphi tell them all the god knows namsazo bayiboza they wish me no luck mntandazo uthixo nabaphansi iwuzulu ubungandazi ngisebenzela wena ntombam ndingamlibalanga unyanam thixo bagcina bantwana bam imntana mntanam uzungadlala abafana nenzama ubona isindle uzungathi ndiyasangana uzungangeni kusixoloxolo ubanje ipapalaza ithethe inyani mntanam uzungathi ndiluhlaza le nto ndisho kuwe uyazani ibhutanga ingxaki obhekene nayo sazifika ndaqulanga yemntanam yemntanam welulekamve liqakasi yebafana bam ngizelelingeni mthini ngizobuya lapho ngikhona ndizohamba ndize ngifike.